studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
altiner sappo e jetti lewru septembre jena yamde soki du studio tamani miden tawa e maison de la presse do bomo ko do jotti nono do kabaruji du yumar waygal konko mohammed watra wonto boggi jamde to sekira bon compétitif wiide nguykaaji di war horeji fa yotto e falade jamar le dati dum wonon wakkati fulisa haledi ndi kany e le wuddu leji ndi no dum worri nyaloma hande o jamar wonde tonde kolitti wiide wala fu gikke ko jogi kasen no bi do bonanda ju gonde waddire tonno kambe janginobe gombe lisa haledi meedi ndi be kolitti be kola ki fe yalla ciude ekol den keba uttinde ton kolitti ndi wiide nyaloma hande o botu nation zini to ne yoro ko to idum hani waddi ton kanko hore leji ndi o ibrahim Boubacar Keita omoton yoga halaji makko ifu ngaran yo wadno kabaru jam e deder wori leedi malindi eno golleji G5 sahel di kani gollirede fedde wonde kasen bangi leedi meden di winde ana humini kabaru pamral der do fedde yo joy en kaborde kanyen bangini dun kasen be kollitiwdu koni fana mudu fa joto yalla hono jamar de fani wattirde koyde mudu le kabaru kaldal e kawrangal no hante bredde leedi meden di sekirabbi wono no sembe kabaruji di min jogini on do betande di bismillah modon e hedade holitindi wi nyaloma hande no jam e deejere worrino dum hentaka fa hande le sa haleedi ndi kany e le wuddu leedi ndi wakkati fu dañam baraabe ton civil en ni kany militaire yonkiji mu en gonde harbede ton aswer jabbi non de hakkunde bambara monde kany nokku no dirto do nguuma kura idum le laamu tumbuto holita wiet ton suka debbo goto be chami dum makko caggal mudum do heddiki le odo bonanda jaati fa keben famtade kede Ousmane Niali Boudi
e wi sedi be surbaajo debbo wana wonno do muto caggal suka jokolle goto den wonno ko jom en kaborde be anda ko goni pelli do mabbe caggal mum be jani surbaajo o be tili be doggi be natle ladde mobel jabbotongel faabibe ka surbaajo o heba yottidade e yonki suudu docteur fubundu battade no foti barmude suko jokolle o du nawneke farde dum wadde won militaire du barado gosi wattunde julanno le miside horende fella yabere tawta becce de nyande alkamisaare den du militaire dido baram le lam menaka caggal ko bandeji chami do mobel mabbe militaire goddu majji rafinde nagu gondo wattu joni o ana lini fa buri haadi wala le sahangal kanyele wuddu leedi ndi fa dawde hakkunde wuro e wuro anatiidi batte diti dallaaji fedde dawobe ansongo kolli wiide cialan dawde hakkunde menake ansongo fa nyande de wuri bantude dawi be kolli wiide wattu fu bandiji ana chama do mabbe do ngulawol
ido tidalaji non gori le saha leedi ndi kanyele wuddu leedi ndi e kol ngaji di yalla na keb uttinde tonna kebata ko heewi dun janginobe wonbe tonbe kolli tiwide milay dun fedde sa gonto non yimbele janginobe wonbe le sa haleedi meddin di be bino dum worri nyaloma handen o ala tiidi jande heba bantede ton le majjum be ngadi no dango fewde e lamo tinno yeltinde hen datidi hani wadde le hen deela hono hani renirde de do nokkule kede kanko jottinowo dido kabaruji ko mo sifido hen do fatti tango Muhammadu Samaseku.
Aujourd'hui, nous constatons le
rythme. Wat jun o mine metta sane taykade satere rafindernagu o datti don no kuji leedi ndi ndenna soni fi wurri kay ana tiidi jangnira de wurite tun hana fi golobe nelde ndati don no kuji di kajabe lamu gala buru fuf yimbele be gube njoga njida fi yide liku taykim ko titala modo o yu rafi martondirde kumpanon min kay mi yewata ko fi on nuku o sabi patti njigten wiide ndar leedi jogi ni ti Allah gondene mudum ndenna bawde de lam o jogi wawana kasindine de ka dum fuf tawe sobe kulditi bibe leedi ndi anyama be lobbo hu jande hore de do kasindine sikki wala yimbe le maramuyal edum fawi tan e do dabreji dibe norto to faminde jamarne
vraiment par langage de la vérité.
Sekirabu so ngabirdo bemala me ande gal oro mbayil ni tirton mi joju modon non noddimi do dido numeroji didi kalon ko jiddon chapande jidde joy chapande jitte nay sappo go sappo go chapande jidde joy chapande jitte nay sappo didi Batu nation jinio idum hani wadde nyaloma hande nokku no dirte ne yorko kanko Ibrahim Boubacar Keita ille Kenya onati lengal lurende yoga hala idi fu ngaran yo wadde kabarno jam e deder wori leedi ndi kanyeno golleji G5 sahel di kani puirede ko yaawi le majjon kanko horeji leedi ndi o wadi noddango fewde leedi ele keddide tinno pewta tiida lay di adnar du fu fewti nyaloma hande no kede ko mo sifido hento yorube amen gombe to ortem to do fotti tango Muhammadu Samaseku
d'abord comment
tafun hono imadraji ko moni di golleji jambe dejere wurri de ridimali wakkar juno ciagal mudun on dulla wiide wakkar juno o ni woni kadiado kabaru ci sen sahelo bangal mudun jati yiltoyi der nokuji kewdi politine sifa habo mo ngondingo andon wiide yona fi habo ngomi ngadanta lede amendi tan golleji di nafakaaji mudun no na jajani min denno an haani adnar ndu fuf tamondira juude wona fi hono ni mi garbintobe tan pabondiral ngal e mudun nafaka fay adnar ndu na hen wana runde afrique ne tan wana leful lede sahel de tan wana lede mali ndi tan yo andandu fuf non
pas du mali mais l'ensemble du monde entier
holiti ndi wiide fedde wonde kasen bangi leledi meden di joine kaborde be bi ko ni faana ma fab dewto yalla hono pamral hani wadderde le nokonde do fenge fedde bangi lebbi nyaloma handen o holiti ndi wiide le sappo e joi lewru septembre debbi non du gube ko yata jeegom kany en tawte be wattu jono be bi ko ni faana mabbe no jamar de faani wadderde koyde mudul le kalde de kawrangal kede kanko no dette da hasa ag mehdi o kanko won darno de do fedde ko mo sifido hen do focci tango usman nyali buli
be paitaade caggal e ngana njataade le kaldal e kawrangal e ngana dun njataade le bale kumni de golle jukkitinde kaldangal tawen yidum gube gon e le nokkuje de daranide denaagu himbe e jawdele mumbe min mil hande fa diural wada kana gube de njate de gatte le golleji kaldal e kawrangal non watte le ndi heba jam e denaagu sabi yidum gube gon e le nokku o boyi ngadde golleji kewde e kumni de du fa golleji kaldangal ya yeso nenno ko wayna bude kaldangal yeso fu an han tawe de gon he be de mbay wadde ko heewi ko wayna bude kaldangal yeso min kana yebe honno min jebirani sabmina do min gadi golleji kewdi min gadan ko min bayi fu fati dalaji goduddi kebene jogala wana tawede platform nasema na e tawede dental leedi kumunide faabaade de ko mojje hemu tay wonko bawda wadde ko wayna bude golleji kaldangal yeso mire mila hande kaldangal dum kaldal himbe funno
ko yata milliardoji tati sefa dun UNESCO anni wottude kabaru fina tawa e kayi fiji leledi meden di le majjunbe ngarambe joto yalla hono janale wali yaabe to tumbu tokkani mu intinirede kany e dewte bindiraade juude tarikiji gonde leledi meden di du jewte yalla hono watti hani wattired le beme ande de kanko nodde tel sirif mulay o yo goto yimbe lo gombe to tumbu tobe kebe kede ko mo sifido hen do facci tango Muhammadu Samaseku
le perimetre de securite
demo kukuji kandi imineede der nokuji nale waliyabe e kanye birle bangal denagu majji so kabaru birle de kay ko heewi na hani huncenede hore yude mahugul kukoji e suudu garnya o yade mojin gollo bafe yottade foyre dawrirtede yitnange bangal dewte bindirade juude de dun gulleji di pamda sabi yo sembingol bindidi e kanye sifa margal majji der bottuji ordinateuruji bangi goddo dun yo juujinde di der bibliotekuji e cakte gulleji kandi kuncenede hore di yo bangal nawtorgul sabi nafa fuf yettaake madraji amen di soni yimbe le mbawata fi notradi di almusadaji odo sifa gulluji di somi wofali na wara miloji jeddi ko fawi kalisi euro
500000 euro sigi no mabis
won fedde humine kabaru yimbele mbirki sembe celdi leledi medeni de do fedde dubangi kasen be noddiri don conseil malien du sport be bi koni faana mudu fab joto yelono be kan huntinirde himmeji don yimbele latano baloje ko nande mudu ko hindi leledi medeni kala gonnod le mbirki sembe celdi fufa tay leedi do golleji de do fedde bangi kenen le nokko kede kanko noddirta Amadou Mohamed o kanko woni lami de do fedde ko mo sifido hen do foccitango Muhammadu Samaseku
bon nombre de nos athlètes
ko buri hewde yimbele amen be golle mum na fawi non e haru sembe caldi kebata batena lobere denno wulitango woni ko mi ngadanta be do yimbele sabi min pammi wiide an hani den ko mi ngadi yalla be do yimbele gollube der kabaru haru sembe caldi be keba ngurdam lobbam denno dum woni fanda juingol de do fedde en juinan dum kejab amen der kala raison gaji cercle uji e kany commune gaji lidi malindi sabi yimbele be golle mum dum na fawi non du haru sembe caldi nan der dido nokuji di fuf dum fuf na jeha e sabu juingol de do fedde bangal kabar am sadaji di kay do bawdo enen ko amen min pawta jiki amen tafu kanye dun ballaji yoga min kebata di den daralam o yo fawo min ndar dido imadraji jogi di nafasan
marche qui nous semble très noble
figol ballon leedele gonde le rumde afrique de kedude hirnaangi nyaloma handen o maliana hani fidude e leggine tiagal ko gana hawnobe ko wajibu sinabe kawa leedi leggine ndi fesobe kawi leedi leggine ndi dun tan hedeta sina gana hawa fa hande leedi nigeria ndi
Union européenne et Royaume-Uni, Gonifa Botobe, Studio Tamani.
Kiraɗo jumneɗen ƴellor on ne région ngaji meɗen ɗi kanko ministre kumminiɗo kabaru demalle leydi meɗen ɗi nango dambelle wiyama omo wonno masina asawere ƴaɓɓinonde kowoni fana moɗo famo ƴewto yalla hono demal 2017-2018 worile oɗon nokku yeeho ƴewto yikki nokkule mabɓe guese gonɗe toon ɗe kanko ministre o caggal muɗo ƴewo yi hono yimɓele ndemoɓe mum nokkunoddeteɗo kolongutu mum te gardan faɗo santoɓe mbi kasara goto waɗi toon yimɓele joyom keddikile hen jeenayom barmili hen taton ɓe nawniki sanne ɗum woni camion goto joho nannode lumo nokku noddirteɗo Amadou Dougou wiyama oɗo camion sami toon wakkati sappo e goho yamde le majjum ɗum woni barmuɓeɓe kolitan weɗeɓe foof ɓe gaddama ɗum woni suud doctoreur wonduɗo siguɗo sikiraɓe ɗo kadde ñalawma hande kabaruji meɗen ɗi min jowi toon sanne heɗade heejoji amen ka fa hande kedde heɗade honno andirronno ɗo e seeɗa yewtere meɗen nde ana woodi wassalamu.
See you tomorrow.